kiba kibi kyonna ekiseera kisigadde kitono okwenenya Katonda yateka wakadde twenenye atusanyuwe ekibi tukakanyadde mitima tuganye Obusungu bwewe bulisituka tewali bawona kusanyiwa ekiseera kisigadde kitono okwenenya Katonda yateka wakadde twenenye atusanyuwe ekibi tukakanyadde mitima tuganye Obusungu bwewe bulisituka tewali bawona kusanyiwa
mu Yerusalemu
Tugenda
mukibuga kiri
kyeyategeka Tugenda kuba n'emirembe n'emanya kiteri kibi
mu Yerusalemi
Feye tugenda
mukibuga kiri
kyeyategeka Tugenda kuba n'emirembe n'emanya kiteri kibi Kitufu aja atenga talimba Bino vya tulimu evyo kwefu tulimu Tagenda kubilaba Uliso wanokusi nilimulaba Nabafira mumukama basikire obula mokupia
Muyerusalemi
feje tugenda
Muchibuga chiri
chea tegeka Kiteri kibi
mu Yerusalemi
Feye tugenda
mukibuga kiri
kyeyategeka Tugenda kuba n'emirembe n'emanya kiteri kibi Kitange, fuka midero nenenya Omutima gwange gugo bonna Utware, okukozese Nyambaza, omoyo wo Olenge bisana Yagala kutuke yojori Eteri bachi bichonda
Mu Yerusalemi
Feye tugenda
Muchibuga chiri
Chea tendeka Cheteneka Tugenda kuwa nemirembe Naemanya titeri chibi
Tugenda kuwa nemirembe
Naemanya titeri chibi
Tugenda kuwa nemirembe
Naemanya titeri chibi
Tugenda kuwa nemirembe
Naemanya titeri chibi
Tugenda